CKMusicPromos.com.
Drop them over here.
Mr. Puta Tulad.
BNC.
Apani Sniper.
Mokophone.
Mokophone Killer. SG's Life. Ella EJ. Sukela. Somalia Nigga.
Turi matari bani guns tero tatu kembuko pofena opponent tambi kari beats tambish kari ashidia mabombo tatu kokoro kutambish kari ashidia makofi wangu tuame kukula
isha tuwali batabili la tawazumi na pavambudi tuwali chikakisha tetu kutuponya pavambudi boundary tuwali shila tawatolo kova jumped up kuno face tarako ntoloka
hoes
tulabatesha 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 Tulabatesha
Bola panchi nifo bene banyeke. We don't give a damn gali tupata anyefe. Nifo boba chita fila baka anyefe. Ifo tulimasai kwa chimwana kanyefe. Uwa ma fucked up, pite nini tap tap. Over jacked up, pano pena tap tap. Tamboko fiumi, help the work tapo. Sasha polu kasu kola pali matirak tapo. Uwa yung, tupushe kwa question. Patolo kanoko, wise na mukweshe. Ne, takwa woku tongusha. Tulima Taliban, opponent alikuika mwite fenga Taliban. Pofena gela fuwa guy wa skiu. Chali wa gechi, guy ne skiyo. Habana wali toloka ni over sombo. Mwitambila patali pala mina pano sombone.
Mola.
Tulabatesha. 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 Tulabatesha.
Tikanya fika kazi, tulabatesha watabatana babazi. Ova tuzira tukoro chotu sombokera. Ngeshi kondo chapa kazi ronzo chotu sombokera. Tabatu chitapona tifitifo kamburi. Na opone nitaratino kumumache koturi. Tabeka takurifu muri refo wapye pipingora. Foyo kutuponya tuwa kupera chansu keshi. Tula mutizikisha opone nitauska wakare. Tuwa fimona fira muchita tuwa wamutawa. Tabatu shidira na founda ringama chawa. Kamburi fotura tizikisha kawuska fekawa. Tabatu telerefa tuwa likakazi mumafia. Uko tufundure vya kuhiposa vya mvwafya. Taba tuponya wanu pwefo kano watu wapo. Natire nini face tufuire vya watu wapo. Turi matari bani guns tero tatu kembuko pofena opponent tambi kari beats tambish kari ashidia mabombo tatu kokoro kutambish kari ashidia makofi wangu tuambe kukula
isha tuwali batabili la tawazumi na pavambudi tuwali chikakisha tetu kutuponya pavambudi boundary tuwali shila tawatolo kova jacked up kuno face tarako ntoloka
hoes
tulabatesha. 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 Tulabatesha.
Ela ela managers EJ Fresh Dumbo Masha Bombo West Nigga Ela MD DML Doom Best Nigga Mario BIG My Number Bakitwe Boss Solomon State Nation Slam G Ela Papa Sawise Jenilo Ninasu Pita na Pita Nagumwana Males Karulushi Boss Walker Ela Jiro Ela Ela Jiro Power I wanna go di I'm flossing Ela Bama Sala Team Mafia na Mumota Mushala
CKMusicPromos.com.